Kevin Boy on the track. Mr. Ashix.
Yo. Penda good time na una rafiki zangu, haijalishi ni wangapi. Niko full time kiwa na madeni zangu, haijalishi
shingapi.
Wakipendi wazembe, kama uwezi basi nikatae. Tupige show na ipike, hadi saa nane ya kuyuche. Nina mihela, tupige show mpaka kuche. Nina mihela, yani kwanini nisijiachie. Nina mihela, tupige show mpaka kuche. Nina mihela, yani kwanini nisijiachie. Acha watu wajirushe, njo tucheze bilinge bayo. Nina mazitu ni imba onichane, ni warushe mashabiki zangwe. Mi muziki umenikolea, na nikipaji ndane moyo wangwe. Nitaticha unanionea, muziki upo ndane damu yangwe. Shabiki zangu mambo vipi, mependeza sana. Shabiki zangu mambo vipi, mependeza sana. Acha watu wajirushe, njo tucheze kwa step by step. DJ fanya watu waruke. Show love to you baby, gonna make a big story. Basi juu nikishika ni bada, nanata biti na kuna kuzuba. Hili goma limesupwa ni bada, kumishangwe na kuna kuzuba. Happy day na kuna kununa. On the beach sambi wangu liuzae. Nina maxu ni imbe onichane, ni warushe mashabiki zangwe. Acha watu wajirushe, njo tucheze bilinge
bayo.
Acha watu wajirushe, njo tucheze bilinge bayo. Acha watu wajirushe, njo tucheze bilinge bayo. Acha watu wajirushe, njo tucheze bilinge bayo. Acha watu wajirushe, njo tucheze kwa step by step. Acha watu wajirushe. Acha watu wajirushe. Yo. Mr. Ashix. Get the demo. What's up? Come on.